Chunky Supplier, essa playa.
Remix, over na chano.
SS Music.
45 to kick off na bachafu. And Mr. Bokem kick your microphone, call you na bokira. And I dey go manicure na mushizo.
Kafo paka kazi kwenye au.
Aha.
We mushizo, utawaua.
Leo kuna peshi nyingi kaina kusuba. Wanaume wanatafuta kego na mta. Tipika ujaka, kuna onaje saa. Mala pita meka pita, kuna onaje boy. Tako boy, watu wa enjoy. Mushizo akipiga mkoma watu wote hoy. Hoy, hoy, haina kulile. Sina nyama nae, kalusha mabega. Chalesha mabega, mushizo mabega. Mwana kuma bega, jankisi mabega. Shama bega, Monty Biggie ma bega, Chere shama bega, Kandoni ma bega, Yeyala ma bega, Wukuna nyungu katua napa,
Leo,
Baba mkwe kumbe mshapa,
Leo,
Wakupaga wakafo mkata,
Leo,
Mili mtoko zade mume papa,
Leo,
Kwenda kupima kumbe mgotwa,
Leo, 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 Leo.
Happy K yapa Wizzy boy wa Teddy. Wizzy, kwaza sitaki ufala.
Wanabuluza migu. Wanakuwa yombo wanabuluza. Watafutaji South Africa, buluza migu. Buluza migu.